yande joy no wittodi emin tagi sappo joni nani habaruji men ni e fulfulde dimin ummu Oumar Dianganta on dera ko e kibaruji men ni hande subanani der jaajir kaleedi Niger sokkaabe dawi be kuccake lawol jangirde nonni don do pelle kawji be filla hano jandegi di leydi maradi nonni wuro dokoro be juurake no jangirde de han ummaaki mu latori sappo joy lewru october nyalan non ko ittana robe gombe der laddeji nonni dun do nyalane non ko ittadelle e duniyaru fu pelle jinganoje robe nonni be leydi Niger nonni be kolli wiide tittinkina kuno don no wade ko wattani robe be leydi men Niger di nonni kedja ko e mabbe yewtere men pindinol ni handen yarata nami nonni wuronoyi e tumur nonni noy fi dena ko bangere den do wontiri wadini commandant gergu almoktar o hokki jaadi min tarnan fuday fama dow no dum wontiri hande alkamisa sappo joy e lewru october hitandube di e nogay sokkabe e kolbe leydi men Niger be dawi be koji lawol e kol noni day wobbe kay ummaaki hano jandede noni tawibe ibe der sadarma dun do ko diya nyaambe noni be gala de nokkuje to be joddo noni duudal sokka e mabbe do no don no janga ndey do der gallu nyameni e kolgon singanama nonni himbe be diya nyaami nonni noy fi o wontidi waddini ardi do jangirde nonni hokki jaadi min Habibu Garba Fama do jangirde de
sette e kwa jangirde de ni gam wallirde cukabe be diya nyaami baale na bi en cuudi saarobe mubben non wadi de singa joni ni e binnol sukabe men tawa wadandu hamrebe men kebi men keba e nyibude kala suuji kangina tendere worre ni men kebi men nyibi meden kedi illa subako o men e cukabe jangobe be kan fo e saarobe mabbe gondi do ko nangi hewtime ni wadi sukabe en dilli menen du men ciri doydi tenaade de ga yarude yeso binnol cukabe be kala suuji de kebike denni saarobe e cukabe mubbe urta warde to amen
les parents aussi
der redu leydi dinni hano dokoro region maradi horebe pelle jinganoje bibbe leydi kawji be fi jandeje nonni juurake ko watta jangirde joy nonni do puddol hano jande ko fudda handen den nonni nani ko Muhammadu Adamu hano yewtidi bi enni hano SG mo isnen nonni bangere dokoro o hokki jaadi min Adamu Umaru Fama.
On constate que les élèves n'y sont pas.
Ko di sa jewa sukabe jangobe ben duudai sanne amma janginobe ardibe house sadu siji jangirde ben kay fungari wodi du gineji jangirde ngeddaka ganno wodi fay gineji jangirde ko tawa der jangirde godde no resi illu rawani din don be cigili e yeddude hikkatu gamaji wadi komi beedi yettude mawbe jangirde wonbe tikkin kine le gollemo wodi miden jama e gomnanti what about the fu kandude heba omse kongol wada no haniri e no yidira
pour que la rentrée soit effective
talka ko no der sadar maji gondi no hada robe gombe de laddeji keba jehol yeso de leydi Niger dun kan horejo fedde hawjine e rewbe leydi Niger noni gan jebugo jehol yeso e gurna lombang ano konga fen noni gam barke nyalane ittanane robe gombe de laddeji madan kako Fatima o holli sadar maji roɓe tawra nonni ɗum do no hayeji mabɓe
rewɓe ladde ni o Niger no limte der rewɓe ardinaɓe hawju ɓurna himɓe gam minen rewɓe kawjiɓe pelle naabi en orɗe pelle jinganoje himɓe leydi meɗen gollida rewɓe ladde ɓe sanne rewɓe ladde ɓeydu hanne gala bawɗe ko fuɗɗa gollal ngal hunta hajuji mabɓe hannen ni de en daari ko rewɓe ɓe giɗi woni nanganede konga fen fedde amen deydu nder durwu mum no e wallirde rewɓe ɓe wakkati fuu misali har ekkintinoje e sooda hokka ɓe arɓe ɓe gollira massin ko sotta en e ko bukka fuu kan fudu e teela meɗen balliraɓe du der lumaku mabɓe denne ekkintinaɓe ɓe kamɓen non kaani tinkino daro ekkintina ɓe to ko watta kamɓe du e keƴora
nani yewtere natne caka horejo konga fen e jaadimi Nafisa Adamu nder jamma sappo ɗiɗi yaade sappo e tati lewru october hitande ɗiɗi e nogay soogeji leydi Niger diwi getti Boko Haram nonni garɓe fa hippita tumur nonni wuro wongo kiloji capanɗe jeetati e joyi soɓɓirde heeda lettugal nonni wuro diifa battingo kirol leydi Nigeria noni commandant Gergu Al-Mokhtar horejo kawjido e hokkol habaru nokku nay bere habbinibe gombe difa no dulwida e biddam bonda ko nonni der leydi nonni o hokki jaadimin tarnan Fuday Ahmed Fama e do chelalol.
Il s'agit d'une attaque perpétrée.
Ko hippiter non de bibbe bombe ngadi der jemma sappo e didi yaade sappo e tati octobre le yamde go o jemma ko sogeji amin kebi sakiti debbe Allah du e kusal sogeji amin e tikkinkinaake mu e ko bibbe boko arambe no doga acci malfa bonka bieteka lance roquette kambe jabe e gineji mu e golli tirdi kewdi ko min kebi le ko kitaki mabbe wadi du be kebi doggi didde en imbe mabbe nawnibe e warabe be naddoide yemu der wendu ko madugu yobe hedde sogeji amin fey goto maya fey goto nawnaki dum wadi ko min penni habaru gonado no hokke do internet e wiide ko sogeji kewdi maya nimi
yo enclamant avoir tué plusieurs de nos
o hokko on fama noni handen der yewtemen pindinol gol studio kalangu watta nonni pelle kawjibe e loreji kojoji himbe nonni handen sappo joy lewru octobre dum gonden der mun der jajir kaleedi Niger be nati der murter ko nyaluma goto dum do gambe jabe kolla metta perde mabbe yaade e gomnati on do sadar magid be tawra ko handen e jango non do fi hano muraduji mabbe ko hani hunte ko huntaka dum wadi niga himbe ke faama jaadimi Moktar Hammadu o yewtidi e horejo mabbe ngama cha Muhammadu
globalement nous sommes satisfaits
dum fu min biltake lemu sane gam dum wadi dubi ko min kebay wadde murtere irinde hedde no kure hawjinde ya wartanimbe gam do hemre chapande jenayi min kebi dowmu mi woway yide iridum der leydi din fu no foti min kebi habaru ko nimbe tokkitake murtere de sane hedde no kuje dem fu do der gallure nyame no wodi awjobe taksiji be tokkitaki murtere de dum do gam be kebama amma ba ko nonda mi en belti e ko wadi dum gam jom en taksiji ben pami
parce que les taxis man ont compris
do batuji dewgal nonni dum do ko bangabe gatta nonni dum wadi dum watti batuji di del labi internet gam holla duniya fu no dum wontiri illa ba dewgal gal habbaka fi gondo no suli wobbe wadi ni jaadimi Nafisa Adamu o yewti do he Isa Alu gondudo nyenyal do fi gurnan himbe nonni nani fama ka o hokkimo e chelalol
à la lumière de ce nouveau
misali handen no dewgal wona no wadire der leydi meden di faano wada sembe no hani fuudude hakkillo himbe gan nyemminol no dewle gadirte der leede tuba koobe dum nati hakkillo sukabe ummatore meden sanne handen nyemminol golbu fu internet o e whatsapp e ko nande titta kanni buri uppude sukabe ummatore de natude der majjum be acci fina tawaji meden be adi be kawrodiri e fina tawaji tuba koobe tawidu fina tawaji meden di kam buri beedude darja dewle mabbe neddo no anino fero dira woni gongam e ko woni tindi gam miden gi a wobbe de dewli se jaha hotel ada fotoji mu engo chemtinidi de en dari deka do Facebook e internet tawi du be anda goddo no wawi nawtoro fotoji mabbe di bonna inde mabbe na bonna inde debbo on enda sakitu dum habbo hore makko gam gorko kay ko wadi fu no foti him hanno dum wowa halirede denne ko hani kan woni cukabe be kakkilu be cubo der fina tawa meden ko wodi e kokka dum sembe
le renforti
nonani yotere dow yidde ko studio kalango watta nonni dun do har ko je watta bangere bi en ni sokabe ummatore be leydi men ni cher nonni wadini seda an hokka nonni dun do Kadir Souley modubi sap e jeddi gondo jonde e nyame kan hokki seda dow mun nani ko hokki
inde am Kadir Souley dubi an sapo e jeddi so gorko e jito debbo dum lasu hokka chan hakkilla suka gorko warti ne wakkati neddo hanti jande mu hebi bakumu yayi universite wa jogago deku wa jogago ashramu neddo wadi lawu wa sodango hore mu dum siji lawu hota jamu goddo
hala suka ummatore sigila nomo istiyo kalangu
he
sai isa habaru nyau coronavirus go no yofana mi wamre imma an sanne imi hula minan tabel dun wakkati fu en he to mi ma fewane mi hula e banu natude himbe wakkati fu en imi jogi imi janga habaruji do nyau go der internet na do whatsapp
no hani kula kai illa nyau gu wangi wakkati warde wakkati fu mido wi e kakkiloda e ko gonda da janga do whatsapp e internet do nyau gu
to isa noy gadami kam heba habaruji go ngaji ni e
gonga de habar lobbo gidda ko itte der nimre to jahado internet OMS an fedde leedo duniyaaru hawjina filla cellal himbe na jahado internet minister kawjido filla cellal himbe leedi Niger de a jangi ko wi'a ton fu hakkilo maado fukkoto
to isa jon kam hettinto kollitoje maada gammi en wodi habaruji duddi kalite di der mudum pene no tawa pene deedo no hani men druide imma majje he gamma kulol gol mi wota bano e mi dano rinodi wakkati fu en imi wodi ciowri
hese sedda nikkita du fa handen e ko wodi ko weltini fu ko giwda handen na ko kebuda der nyaloma odu tittinkinoda fa handen der pirtol ko himbe ko watta be dowtanake laabi kisinol raabu nyaw coronavirus cingadi din anda himbe andadu fa handen ko nyawgu no don denne hana gan gomnati yolbinani himbe har ko darata laabi kisinol cingadi din andam watta himbe acca dowtanade laabi kisinol din
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger
yotra men pindinol ni handen ni yaratana min nonni leddi difa wurno hi e tumur no fiidi na ko wuro tumur wongo kiloji chapande jetati e joynoni e wuro difa dun do tittinkina hogo kappinibe gombe no gada nonni gan juddingo ana jonde jam del leddi Niger dun do ni hakkilo fukkingo warti der wuro gon wondugo kerol e leddi Nigeria kappinibe be no wonno jingana e bibbe wuroobe tumur nonni waddi balla do durwi diggo e bittam bonda ko nonni nani yewtere natune chaka jaadi min tarnan fuday e bi en komandaw no kurde nonni
dum waddi balle sedda handen ko diwudon bombe gon warbe kippito chakantaraare tumur ada wawi halande min handen no filla hawju deena ko himbe arem en worri
par rapport a il faut noter que
ana konarta filla tumur ko nimbe kani famude lebbi mum tatini orgal sogeji no ngodi e golle der mun hawtade sogeji koniroji der lanaji piroji kambe koniroji lay ko buyti sambe bibbe Boko Haram sanne e hala ka kaltenka Boko Haram be tawa kenana dande wendu sipsi yeru no tumuru tawra hande ni mido wawi wiide on ko hakkilo sogeji amin no fukki dum deinake chagal bibbe Boko Haram tefuno nadde don dem
après cette incursion de DH
bombe jiabe he Boko Haram be no gori ko tefa der cekantaraaru tumurde gande en dari ni handen kile kewde be goni ibe tefa hippitidde no kurede gan jodaade der mayre
il est important de souligner que tumur c'est
tumur tawa kenana kiloji sappo e joy keral e leddi Nigeria to bibbe Boko Haram tawa sanne denne ko sogeje din no tawa der no kure der no dom torri Boko Haram en sanne wodi idun don hada be fey wadde bitinal mabbe gineje ko wala e lawol hakkune Niger e Nigeria dam der tumur dom
il représente tumur pour eux
der cekantaraare de ni handen laabi laamu leddi kawjidi filla wartirde hakkilo fukkingo ko singa no jonde sogeje himbe cekantaraare de lati
il faut noter dans le contexte de toute guerre
ender wakati konu momin tawale mun jon o miden jidi balla bibbe wuro hano ko darta filla region tumur odo dudal bibbe wuro men no don gollida e sogeje amma wakati gom alla e kuljinal bibbe Boko Haram e wondube habbitade e mun der nokkuje dem dum do duno hada nimbe warde to amin
personne de venir vers nous
dane de gattata hande yade himbe cekantaraare de
la population n'a qu'à continuer
bibbe wuro ben tokkito gollidol hakkude mudum e sogeji dim e suttude biddo bondo to tawa fu wodi du min koojan laabi fu kanudi e renu debbe der nokuje mabbe de be keba wadude golleje mabbe no haniri min keba hantude biddan bonda ku latingu boyi der region amin do
no min darnata on habaruji me e fulfulde seyde lamdo holli min jango mawne min gaddan habaruji gom min jottinata mo sabbi en kirtento jam hirti
studio kalangu
difa do radio alternative
lamba chapan e jena e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jena tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go'o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena e jena fm
studio kalangu